roll dawdi dole man zanyu may yudi khule fi jiji sachi di nyumbale jegi genye mo mette te xamul sax.